Yo, man, are you any whiz boy? The house strong, drunk killer, man. Rock boys, you know, see once again. Nigga, sorry, you take when you funny zangu. Wengine wanna wifu kwenye hera zangu. Staki nigga, se kwenye hekima yangu. Mindo kingi babala kwenye hii freestyle. Nangia kilango masali yuti mindo jesh. Nchengo libishi mishije baga koma mash. Nchena akash, yaka kwa kango modiro. Shaka mwesende, tenda bashire kondero. Icho ni anche melody ni ya gachir. Mburi kigare wa itamburi kulifelo. Toto different wa ule no yanja uropes. My name anyways I'm a hustle. Mane chaka mwisi chaka mamao. Akaro lero kuliche wanitanse urukero. Ndumere kumurango na kabika njeka nijoro. Simeze nga wabandi batamburi la kugataru.
Ifu, ifu ya nini wifu. Maumifu ya nini wifu. Wifu ka
siku maumifu, ipo siku ya takwisha. We uwezi kuyabadilisha. Kila siku maumifu, ipo siku ya takwisha. We uwezi kuyabadilisha. Na. Piga sari yuti kwenye fani zangu. Wengine wana wifu kwenye hera zangu. Nigga se kwenye hekima yangu. Mindo kingi babala kwenye hii freestyle. Nangia kilango masali yuti mindo jesh. Nchengo libishi mishije baga koma mash. Nchena akash yaka kwa kango modiro. Shaka mwesende tenda bashire kondero. Nderi faha sukiro mwana ni washwan. Upisi ni akichana na magara yo kukwan. Achana na wifu kila si ukugomba. Na wachira ni wasuri unataku watuka. Nyeshi mumanyewe usije kuchukiana. Uhuru na amani ndo uchengo wa vijana. Uwezi kushinda na moyo wako tena sana. Kamu jasa umabaya yare wana jana.
Ifu, ifu, ifu ya nini wifu. Ifu, ifu ya nini wifu. Ifu, ifu ka maumifu. Maumifu ya nini wifu. Ifu, ifu ya nini wifu. Ifu, ifu na.
Ucha ucha na yandi. Uruchira mukaso rugaita na nyoko. Imana niyo nkuru inshallah. Nacho duterana magambo. Bucha bucha na yandi. Ndase jo tuzosangira kabisa na gahiye. One love.
Ifu, ifu, ifu ya nini wifu. Ifu, ifu ya nini wifu. Ifu, wifu ka maumifu. Maumifu ya nini wifu. Ifu, ifu ya nini wifu. Wifu, na.